na 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 na. Yeah, 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 yeah. Ni yule, 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 yule. Ni yule, 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 yule. Mi siwezi piga na ndondi. Nilivo umbwa, mwili wangu ni wa mapenzi. Na sijui kungangania. Kilicho changu mwishowe kitanirudia. Kaa ukijua nina kupenda. Kaa ukijua nina kuota. Kaa ukijua nina kuwaza. Kuwaza. Kaa ukijua nina kupenda. Kaa ukijua nina kuota. Kaa ukijua nina kuwaza. Kuwaza.
Yuko wapi kama yule? Shida zangu zipungue. Wapi kama yule? Kama yule. Yuwapi kama yule? Shida zangu zipungue. Yuwapi kama yule? Kama yule.
Moyo wangu moyo tulia.
Baby, when I think of you, baby, when I think of you, I'm into you. Boy, wanipa wazimu, you know that I'm missing you. Baby, when I think of you, baby, when I think of you, I'm into you. Boy, wanipa wazimu, you know that I'm missing you.
Mina kupenda, baby, we wajua mina kuota. Wewe ni wadawa yangu. Benda, baby, we wajua mina kuota. Wewe ni wapenzi langu. Mina kuwaza.
Yule, shida zangu zipungue. You wapi kama yule?
Kama yule.
You wapi kama yule? Shida zangu zipungue. Wapi kama yule? Kama yule.
Moyo.